Just again in Jazz Productions. It's a jazz rolling to the fire. Fire, 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 band them. Kaji fuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba shiga jufuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba sanyurinzi tayi nakujendi na maziga genkaba naruru nyimbulira chenakora awarabe mfunye bona bendabye teba mmalira bute kalete bankolera byonna byebogera ku kikumi zijja mu ngaakumi bogera bino bebe ne bogera biri orokoso mbu sente mane bawoza kimu bebe olw'embeerera ey'okusulayo mbaara ngate tebeeyagala tebale kuzidoola ne beetula nga tezuwera ogash please baby now just treat my heart never break it cause my love is for you you need my love is for you Shizajufuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba shizajufuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba oyaka yako singa nenjuba muzikiza kumulisange tala nebwe nkuwasa sobala kuswala nebwe banzole yakasita kweitaba mucala bonya bonya nsiba mukudaga oli mulungi gatako nenyambala eyabamerika sino yekifirika twesikulaba omutima kumbanja nga gumbuza mutewali kyakulya mwana gwe wampangula tewo tondunyanga abalabye bankola abalayego babanzamye kulwa ebiryo jangwendo nkukwateko mponyega mwana gwe wampangula tewo tondunyanga abalabye bankola abalayego babanzamye kulwa ebiryo jangwendo nkukwateko mponyega Shizajufuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba shizajufuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba
ubateka fulistopa uwe mfunira gap time kama nyamba mfuniyo drop sex girl honey ngobuwombi mubisi twesi kufuna barara bandwaza alusa mbambatira mutima mbambatira elinya yo kuite nebiro wewetenga river nairo bogele bongeloloto mushiro kubanga ndowoza gwesimanyike wampa enkola yiriro ringangechatika twesi kulaba ningafaza kupirawo bebe amisingiyo ngapa ku miganda bambara ngo ize nyambara gwe sitiredio nze nyambara gwe Sexiani nze nyambara gwe Kitufu nze nyambara gwe
Shizajufuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba shizajufuga mumutima gwange ebirozo yalisomba mulamu gwange ayaka yaka mumaso gange sixa inalungi ngagenjuba